imali ingcebo nokunotha kuyahehana anginjalo ngenhliziyo sonke sifune ningi abanye abantu baze benze into ezimbi kabi kuyithola ibeningi kodwa ebuningini bayo ayilethi buhle ngokwayo hlehlehle kukhona okunye okuhle kunalokho angikubi ngele ngikwamukele engosini efresh ngingusibono BT Ngema ongumlomo kaBenedict weChristianity Works kungayena nokuthi uphila kuphi mhlawumbe ukugwilika kuyimpilo la ukhona kungenjalo mhlawumbe uphila impilo endaweni uphofu buyimpilo ejwayelekile kuyasimangalisa ukuthi lama devotion afresh azwakala nsuku zonke ngeyilimi ezahlukene emhlabeni wonke ilapha kwelakithi eningizimu afrika ko-Algeria Zimbabwe ko-Melika ko-India njalo njalo kwabacebile nabampofu abantsundu nabamhlophe kwabaphila endaweni eyishaya umoya nabaphila endaweni eyidonsa kanzima manje pho bengamele sibeke kanjani ke thina kulezi zinhle ezehlukene zabantu ngemali sihlukene sinjalo singahlangana kanjani ezweni kaNkulunkulu bese sibuka inkazimulo yakhe mayelana nengcebo ndlelanye yebo ayibonge inkosi ukuthi inhlanipho kaNkulunkulu ingena kuzo zonke izimo zethu Amahubo 62 verse 10 maningakwethembi ukuqhwaga ningayigabisi ngokuphangiweyo uma imfuyo yanda ningayibeka inhliziyo kuyo kunabantu ngempela abangeza noma yini inqoma bethola imali qha bangakhuthuza bakhwabanise yehle ngemlenze imali babe yinkabi noma yini ongayicabanga futhi uyabona ukuthi sonke siyalingeka ukufuna imali eningi ngendlela ongeyona ungalokothi sanhlobo futhi akuthi uma uNkulunkulu ingceba yandisile kuwe ungayibeki inhliziyo yakho kuyo sengibona abantu abaningi abangomali yavuza eyinsavunsavu abantu ongathi mawubabuka ubonthi bafana lokuba bangabajabule okumele ngabe bazinzile kodwa ukuthi baphila impilo ephithene iloko kanye kwenzekayo masibeke inhliziyo zethu encebweni ngakho angibuze sihlobo sami noma ngabe ucebile noma ngabe ungompofu yiphi indlela enhle yokubhekana nengcebo Amahubo 62 verse 5 no 6 mphefumulo wami zithulise uNkulunkulu kuphela ngokuba ithemba lami livela kuye nguye kuphela oyidwala lami nensindiso yami nqaba yami angiyikunyakaziswa le nkulumo yezwi ingena khaxa noma ngabe ukusiphi isigaba sengcebo noma uphofu yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje inamba yethe WhatsApp ithi 067 706 0077 sothokoza ukusithinta